tracks.
Baby, ina gani ni kuita lingine, mbona kama sijielewi, siku hizi sitamani kwingine. Baby, menifuza mapenzi nimewiva, kweli wewe fundi, fundi, kweli wewe fundi, fundi. Chachandu, chachandu, uko kwa matando, naona vyote sawa. Iwe tamu na chungu, wecha kuwa langu, kamgonjwa na dawa. Usijali lila ifu langu, amepanga Mungu, litakaa sawa. Bebe wewe mtasha wangu, roho ya kizungu, unagabaya hii. Unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza baby, yeah. Unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza baby. Gubu alina nafasi, darling, tukikosa tunatubu, tudumishe amani tawale. Oh baby, ipeleke peleke unavyotaka. Oh my sweetie, kuwa nawe nimezipata baraka. Chachandu, chachandu, uko kwa matando, naona vyote sawa. Iwe tamu na chungu, wacha kuwa langu, kamgonjwa na dawa. Usijali lila ifu langu, amepanga Mungu, litakaa sawa. Bebe wewe mtasha wangu, roho ya kizungu, unagabaya hii. Unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza baby, yeah. Unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza baby. Oh baby, ili penzi lako mbona moto, moto, moto. Baby, ili penzi lako mbona fire, moto, moto, moto.